Mutuwa tuwe yongedeyo banarengo basabidwa okujumbira ng'enteekateeka teka za government na dalanga bayita mu byobulimi n'obulunzi basobole okwegobako obwavu awamu n'okwekulaakulanya. Bino byogeddwa Joseph Lubega Bazonona ye mayor wa town council ye Rengo era nga yabadde akiikiriddwa omubaka omukyala wa district ye Rengo Sese Namujju bw'abadde agabira abantu emmwanyi abavudde mu ggombolola ssatu okuli Rengo, Malongo nga kw'otadde ne town council ye Kyazanga buli muntu aweereddwa emiti gy'emmwanyi 20.
Abantu naddala constituency eno ya Bukoto West ate yokukyemmwanyi ebadde bubi nnyo kubanga nze ntambudde ebbanga litubadde mu kalulu kano ndabye ebitundu bya Malongo nga bikyetaaga amaanyi mu kukyusa naddala mu nkulaakulana ng'ey'emmwanyi. Baalwa nnyo abeeno nga bakyasimba emmere enkalu bijanjaalo kasooli, naye bw'otuuka mu bibanja bye bayina ng'olaba kibadde kibulamu zibadde emmwanyi ate ennima ey'omulembe entabulemu ebitooke. So tusaba gavumenti eyongere ebitundu bino ebya Rwengo bikyetaagira ddala amaanyi mu kusomesa abantu okumanya ekyokkola n'okubayambako naddala bafunira ensigo ez'embala omuli n'emmwanyi. Nebaza nnyo abantu baffe abafunye emmwanyi olaba nti basanyufu era nnyina esuubidde nti bagenda zirabirira.
Ate ye ssentebe w'eggombolola ye Malongo Simeo Ssenkyama yeebazizza gavumenti ng'eyita mu babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abakiikirira ebitundu ebyo okutuusa obuweereza ku bantu.
Tuwadde abantu kumpi abantu 28 nga buli muntu afuna emmwanyi 55. So abantu baffe nkumpi amatandise okutonya ate baga nti emmwanyi bugagga. Emmwanyi bugagga, abantu baffe abafunye emmwanyi tubakubiriza mugende muzisimbe. Emmwanyi ezo 55 nga obadde oziyabidde bulungi zirina kye ziyinza okutuusa ku mbeera. Ate basebo ne banyoro naddala bannamalongo gye nkulembera n'atafunye esi enkomero y'ensi tugenda kufuna pulogulaamu za gavumenti nyingi bano baze bafunye ate n'oluggya tujja kuddamu tulonda abalala nabo kyabike nti bafuna pulogulaamu za gavumenti naye ku NRM ng'eggombolola ffe ye Malongo tubakubiriza kubiriza President Museveni
okugaba emmwanyi zino kubadde ku town council ye Kyazanga mu district ye Rengo era bannarwenga abamu abafunye emmwanyi zino beebazizza ababaka baabwe olw'okubatuusaako obuweereza obw'enkulaakulana.
Omubaka omulungi y'oyo atuddiza n'amujjukira abantu baabwe wansi ku gulawundi wansi n'agaba abantu bange gye bali nabo beetaavu n'atujjukira n'atugonomulako kasapulayizi nga kano ate tulina kye tumubanja naawe. Emiti nfunye 50.
Yenze Priscilla Kanohire neeyanziza Honorable Sise we bali okutuwa emmwanyi. Okoze nnyo okoledde ddala ng'abantu be wansi bino bye twagala ffe ngaffe abatalina kye tuli bino bye twagala kubanga tukola mu butale tutambula buli wamu naye ng'embeera ebadde tunyigiriza nnyo naye kati nga bwe tufunye emmwanyi katuteekeyo emmwanyi zino enkya abaana baffe bafune gye banatandikira.
Mmwanyi tugifunye era tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala n'abatuuze bonna nga bwe tuli emmwanyi tuzifunye olwaleero. Pulogulaamu za gavumenti ffe tuziteekamu amaanyi tuziteekamu obumalirivu era ne tuziteeka ne mu nkola.